father.
It's Cloudy, baby.
Jaime!
Yo mamacita, wake up, post. Why the post? Mina taka niko posti. Sina flash, nina tochi. Kwenye kochi, kochi. Ama topige kwenye vogue. Itanoga iyo. Despacito, mamito, Montana. Picha keko ila kama mbezi. Tandika, roke shengiana. Uswas ila swakinya mwezi. Wakisema unatumia fita, waweke na wao, watuonyeshe. Wakisema eti ni makeup, wapake na wao, watuonyeshe. Eti so shape, ni kikodoro, wavae na wao, watuonyeshe. Mkorogo siongos nyororo, ila minta commit kwa vigoba goba. Like this, umepedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umepedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi.
Like this,
mbona bambi.
Take a picture, take a picture.
Sikuwa.
Take a picture, take a picture.
Sikuwa.
You're the boy. Kwanza, umetokia poa kuna matata hapa kuna shida mara tu ndo unapata. Kusupeze maondwaga mashaka ukeni kere nita kupiga baoni zali ya mapacha. Au mpaka kweke DP, DP nkupeleke butterfly Mississippi, CP. Ete na usuri wa makeup siwa siki, siki. Ndo kwanza siwa sikia wa waongo. Weka pozi flani pinda mgongo. Samini umwiri ni sapio udongo. Acha nikupe viuno flani vya mkongo.
Like this, umepedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Like this,
umepedeza hiyo.
Like this,
umetoka chicha hiyo.
Like this,
ibana safi hiyo.
Like this,
mbona bambi.
Take it.